Wakambina davualu, wakamira na makenga wakamira mama mama
Kembo haleluya hosana na Yahweh
Kembo haleluya hosana na Yahweh
Yaranevuya lola kolokani sangai wayo
Kembo haleluya hosana na Yahweh
Mokola yokozonga kolokani sabasali na yo
Kembo haleluya hosana na Yahweh
Kembo la Yesu mokonzi